Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dawo yami, ayikholana, mbuso wami, awukholana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dawo yami, ayikholana, mbuso wami, awukholana. Ilondoloze, ayikholana, mbuso wami, awukholana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dawo yami, ayikholana, mbuso wami, awukholana. Ilondoloze, zuhambe nami.
Ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dawo yami, ayikholana, mbuso wami, awukholana. Ilondoloze.